Uyazi ukuthi kuba njani ukuthola ukuthi usuku nosuku uzizwa ungozungeza ndawonye. Lokhu kwenzeka izinsuku ilandelana. Uzuzizwe womile ngaphakathi, uzizwe ukhenceza. Uzuqala uyibuza ukuthi empeleni impilo engani. Kungani uqhubeka wenza into eyodwa, kodwa ngakunika ukunotha nokumatisa kwenhliziyo. Lo muzwa uyazazela nawe. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh. Ngingusibonelo BT wakangema, ungumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Isilinganiso esivamile sokuphila kwabantu umhlaba wonke kuba u-73.2 weminyaka. Okuchaza ukuthi ngokwezinsuku ezi-26,736 amahora uma ngabe eyisikhombisa nemizuzu eyishumi nambili okusebenza usuku ngalunye. Futhi nakuba esikwenzayo kuye kuguquke kwezinye iy'ngxenye zokuphila kwethu, sithiwe senza izinto ezehlulwe ngokwemisebenzi kusuka ebunganeni kuya kubu-teenager kuzobe sekukhuleni nasekugugeni. Sihambe ibanga senza izinto ezizodwa ngokuphindaphindekile. Ongakho ugcina usunomuzwa wokuzizwa ujikele njikeleni eyodwa impilo yakho yonke. Kwakuwolwesibili la ko-5 ekuseni ngamhla ngilungisela le fresh devotion namhlanje. Ngangiqale ngabo-3 ekuseni ukusebenza. Futhi ma kwakuthiwa wabunekhamera ozongibona e-study room ngihleli esihlalweni sami leso engihlale ngihleli kusona kwi-desk lelo engihlala ngibhala kulona. Kubuchofochofo ngixhavaza i-keyboard yekhompyutha ngibhala i-script. Usuku nosuku ngenza into efanayo. Ngakho akusho lutho ukuthi yikuphi obizi lokukwenza, kodwa lokho ukwenza into efanayo sukuzasa kugcina kwinjikele ekhanda isithukuthezi. Ongakho namhlanje hlobo sami, ngikhola ngongananazo ukuthi umoya kaNkulunkulu ufuna ngithule kuwe amazwi enkuthazo okuphila, yebo amazwi entokozo enhlizweni yakho. Eyokuqala kwabaseKorinte 2:9-10. Kepha kuthi ngokuba kulotshiwe ukuthi lokho iso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga ongavelanga enhlizweni yamuntu uNkulunkulu akulungisela abamthandayo, ngokuba kithini uNkulunkulu ukwambulile ngomoya, ngokuba umoya uhlolisisa konke, yebo nokujulileyo kukaNkulunkulu. Ngakho vese uvumela umoya engcwele abhale zambule ijule enhlizweni yakho namhlanje. Lokho iso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga ungavelanga enhlizweni yamuntu uNkulunkulu akulungisela abamthandayo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Singathokoza ukuthi usithinte ngeWhatsApp kwinombo lethu ethi 067-706-0077. Kungenjalo ngena kwewebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.